My brother, where you happy?
Men, they're looking for Caro. Women, they're looking for Johnny. Others, they're looking for money. Now, they look for Jesus, eh?
3,000,000 pounds of Carina.
Bantu! Oh! Bantu!
Thank you, we are
doing the cow. Mimi tumechukua, Devoni kaongo ati mimi nimegundua. Soma Biblia, I wait akuchanua. Mimi ni wa Yesu, never acha kunisumbua. David aliua Goliath, ndio. Wakasema ai ai hataweza. Si David akaua Goliath, ndio. Wakabaki ai 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 ai. Ndio hiyo. Abraham miaka 90 bila mtoto. Akaambiwa atapata mtoto. Miaka 90 bila mtoto. Na Sara pia alipata mtoto. Miaka 90 bila mtoto.
Tani si nikaongo anadanganya baba na mama anadanganya mpaka wanyana anadanganya pia vijana ayayay usisahau na wasichana Abraham miaka 90 bila mtoto akaambiwa atapata mtoto miaka 90 bila mtoto na Sara pia alipata mtoto miaka 90 bila mtoto.
Maisha na Yesu, wengine wasikie.